savere jeegon lewru avril hitande 2024 eden goni e nyaloma noga e jaddo be lewru korka e sakiraabe hedi bido gondo limal fu e mangal mudum en jooti on hedaade kabaruji kartanaade sukaabe jokolbe do studio tamani Umar Way Gallo e Ousmane Nyaale Bouli goni on do boru bismillah da selli
basu foda isina sokome den tan paali ka alhamdulillah mi den gondi li hen
yontere cagatinde ga ya fayde
inshallah en biyan fu hollama Allah Ousmane Nyaale Bouli
hedon ko won tan hande
so watti jungay mbaso sembe kabaruji den ni hono birdaano e ngaran halde kabaru ko jabande wonti e landinade julde ramadan lumoyidan ki pep kaaki ka yimbe en jobo so jotto tombe kolli tiwiti alaaji mo dan gonti e matete le hen fa hande keddoto no kabar kor ka worino balde sappo de micite de wid nafilaaji mawdo gonti e wadede wob balan fa weta na juulo hono be do juulirta sotilo njaha golla golleji muuden en garan famtade no e journal gal tagal mudu yotreme de mini magga en garan haldo no kabaru rewbele na worbele be jotta ko hesina be jokkata neddo goto garen timindire be birki sembe caldi
baro no mbirda le fuddode kabaruji de juldandu balde sedda tan keddini donna le lumu mango bo makol tam yede wattu joni o gay jaguji anakee pet hono nyaande ni
non wori Ousmane Nyaale Bouli ka be do sottobe kolliti wiide kiyangaabe faande jottaaki le o do nokku kambe kiyangaabe dobe kolliti cioggu kudde de antidi sanne fa kebe famtare kedden Mamadou Sama Sew ko Ali Cissé
lumo mongo bomako don jeyobe pade fayoto sakosiji sukabe kanye mobe holiti wiide lumo julde hitane hikkane ka wela fi
bo samara bga sa don don no
lumo pade de samtsede ka brota ko rawon rawonen kay injalti fahe ko wulhode bibiridu mali be injaltata no nato de lumo do mo fa cakiti wattuji di londinde ididi
naari bangal jeunesse o sukab jokolbe kanye en ka holiti wiide hitane hikka cuggu kolantereji jeyete ana tiidi sanni ebe narda commerçant embe yewto cuggu kolantereji de yeta le lumoji di
mo yabi bo warde be no am to do wattu ne wa ngala kalisi natudi le lumo woni sodde kolantereji yogaji suka lumo ngo wala fi pufantidi do yibe dum ngala kalisi kubudu na wodi kabaru idi ndi wana fi hunde ne weni
ko hewe malin kobe kam en ka fu holiti wiide waran wadirde julde ne no wowiri wadanam lendi do aw ko wawi du fu yalla jam ana warta le mayri
sakiraabe di kabaru ci ando do mba hibde do bembe ande do hela men facebook kanye konta x andi watta jono ala wala ala julle gay
sikefu wala le hen Ousmane Nyaale Bouli sabi demi den ka japp promo o sanne
ha bismillah ay balle sappo jagati de gay ay wadde nafilaji de kay nafa mawdo woni do mudo na hono wori
miccitene wir sukabe jokolbe hewbe mabbe balan ana nafa wobbe an to duttilo njaha golleji hono be do sukabe jokolbe ngadirta dido golleji didi fu tawebe balebe nafa be golla golle mabbe tawebe kewa tiidallaji kedden ko be tifido do faccitango Ali Cissé
pendant les 10 dernières nuits
nyala le sappo jagati titode lewru korka ni neddo haani tinnaade sanne du wana huuna ni wiinde feyi tiagal safugo so mi hirtike mi sultinoyto seeda faa wakkati 0h tiagal muɗum mi yaha mi siide min kam miɗen landinono ɗum mi leloyto wakkati 21h mi immo 23h45 so tombok tutoka ɗum watta mi yaha mi heddo faa na filage ɗi futtilo so ñalaaɗe ɗe golle watte muɗum ndum heddatako to faa ɗum timmo duuɓi jeenayi le ñalawma hannde o miɗe waɗa ɗiɗo juldeji jam so mi yettike garage an to ñalawma o fuu mi waɗan tawa min ɗaani ɗum a yiɗata fewi golluɗe
ɗum naɓatan hello meɗen mini magga baro helle meɗen mini magga yontere nde a nafa wi dow ɓe kaddata e goto
non wori Ousmane Nyaale Bouli e mbiyan iɗo e sukaɓe rewɓe iɗon le sukaɓe worɓe du wattu joni ɗum jogui sanga sanne
ɓe sukaɓe worɓe na sukaɓe rewɓe ana jokkodira e hewɓe sababuji koɓe gaɗirta ɗon ana heewi ka kutteji won dow muɗon andi ko Hamsidou Gogou Touré heɓini en dow kabaru mum
sane wonde sukar debbo ɗum hattama tewde kasin wondude goɗɗo kasin
jokkodirde himɓe hewɓe ɗon yo golle Sylvestre e Alain ɓe min kawri ley lumo mango ɓe sukaɓe jokkolɓe mbaroɓe duuɓi nogay jokkodirinde e sukaɓe rewɓe hewɓe
min gemmiɗe miila ɗum kulleji jaati ko wawi weltude hakkille jamaren wondude ɓiɓɓe rewɓe ko heewi ɗum wona ko boni saabu ɓiɓɓe rewɓe hewɓe hannden wala yimɓe tegre en hayeɓe worɓe ɗum ɗon wodiri so a wonde meɓɓe so honɗaɓe soobe juuti ɓooyi fo jikkima bonan
wona ɗum woni hakkillo Béatrice jango université e wi o kaabo debbo wondube kana jambondirde dun watta fa gunda mubben modja
on parle pas
sur ce debbo de gorko ana wondi kulleji kew ana le mudum savi nyabla yogaji an wa hebede to tupi debbo jokko gorko hebado fu dun savi hannen sur rek ko heewi an heba nyablaaji ko naari bangal lesu nanal mudum sabe worbe
grâce aux hommes
andi be nedda ko tayki take wiide dun yo hunde ko wada watta mudun heewi le o wakkati ko wi mabbe an waawi wadde tiidal le dewgal dow hello meden pourquoi hado woni ko sabe handen en kalan hala sabe hedun dewgal wala hakkunde haabe e sebbe
miccitiden wiide ko heewi jamaana na holi dun be kulitidi fe e fijirde dido singaaji dido jokkindirta hollati sababu mudun kedde mo kanko noddirte Allah gindo yo andan do kabaru fina tawa haabe le nokko noddirte do bankasi le lamu banjagara ko mo sifido hen
à l'origine
les tamam abe isebe kabaru sekrabe hamadi jo ko dajo o na dawno ko do o jobbi fa jabiti hosi heddade hen jati den ko hamadi o fami dum yida fi ko do o tampa o suudo ke tatuje sede busal mako mo o defi tutul dum ko dajo tagal ko nyam fa o hari won ko landike moni ko hono hebiri o rotti o sifa jawabu moni rodo woni ko sikiti e golle o taki wido dum iyam ana yalta non e koyde mako den hulti wide ami fami tu ma jati ko kuda kam sum nyam sono fi wurdi honoto bada mi anyanta ma bonde sa mudum jati goto e mabbe yeesere mayo goddo o do kaaje kam dun hultan wiide dum gol baba fi natude hakkunde mabbe kana hala goddo
kabar fina tawa handen en kalan hala bogolan don bagi mali kultado yede o latake jial mali joni o kabar direction generale du centre de développement de l'artisanat du textile hokkidon
miccitede wiide kambe golliroobe juude wonbe leleedi ndibe kollitidobe beltiki san leedi do golleji di laamo wonde bamde be bidun latuto sababu du ba wurde e golleji mabbe di fa kebe famtar kedden Ali Cissé
Lewi Ousmane Koulibaly lamino fedde ne be noddirta centre de développement de l'artisanat textile holitide bogolan o yo jeal mali waram latade sababu hadde nyemmin gol mudum
il s'agira
bogolamo mil mudjindo wala bogol hebaado fu du ananato sabe hokkude bogolal darja mudum giddi aran bogolamo mil mudjindo ayi an nasid makko kanaga jungon nano ga hakkuneer makko ayi an bogol ananasatun du an holitida fina tawa meden
de bogolam
cenyobe dedo disaje ka yetti sanni o do hakkille lewi mabbe du waram latade sababu jund mabbe be keba ko be ngur dale golle o Moussa Bagayogo muino bogolan
som traite
men beddama sanne ciagan i imadraji wadade fomtene jamaare ne bonna di kaduleji ana nato sabe hunjude kebal sanyobe kadule nanan mudun hebude huni kan endu du nato sabe du kolita ene jeedi e kadule bogolan
sur le bogolan
andinde tan wiide talkuru kolitido bogolan o yo jeal mali sodu ministre kumani do jagu kan e fina tawale leedi amendi won cinyimbe dum talkuru du kolitama hokkama fedde kumani do jingande jalleede le wurno afrique mo no dirta organisation africaine de la propriété intellectuelle
dun na betan e kabaru jaharo chalde kabaru jaharo chalde en kalan hala carde finale yambere chapande jeegon e tatto berde coupe du mali maccingaaji tati woni piide tati woni ngadde
usembi AS Bakary Diang hawi AS Real watti ben baddidi men keba fe baddel gotel joli ba asedu hawi US buguni watti ben baddinay ben keba fe baddel gotel afedu hawi isfas watti ben baddu goto ben keba fe baddel maccina yobo ko hani wadde hakkunde stade malien de bamako kanyi asko o do maccio burtinama sabide daniji bamako di wattu juna an nokko noddete akra fa pie ko noddete coupe caf
e non jati kabaru coupe caf stade malien ana hani fi de carde finale wirfita golla fidud e drem fc club leydi gana maccion hani wadde wattu 16h
miccitede wi wakande be mindirno do bamako do de kawi dum won daneji bamako di be gatti ben baddi di ben kebi baddel gotel
baro no birata ni se mbago weli fu ile sona dun
se ko tan Ousmane Niadi
mi joti masan
ay wo mbiya suka be fami jafe no kono be andirno do e ser yo trimet no dirten tous so grende ngaran hawrtinde fatou mbuta al bilali soudan solan